xinkiyo xinkiyo loo diray ciishqiga way xinkiyo 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 loo diray ciishqiga xaggayga haddaan jacay marnaba xaashee ka dhiman xaggayga haddaan jacay jacay marnaba xaashee ka dhiman adaadili xoolka ma haddaan jacay marnaba xaashee ka dhiman adaadili xoolka ma